Na 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 na. Baby J Reverb Studio. Baise lelo tutesemu, tutule wa mubakulu tunyumiemu. Kuno guno mulama gwa lelo gwa ukana kukujiri jende tawulirunaku. Abantu wano basiba bakola, naba mubasula kubutache bakola. Tukolera bwerere ngamba kubebye nsi tubikola netubire kateri agenda na tukolera bwerere. Sei bwerere atwala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyu mirwa kulaba bwerere. Mbalanira bwerere. Bionda bionda bia bwerere. Ensi twa jingira bwerere. Ira weguri tujivamu bwerere. Sei bwerere miaka mikuru neku mulembe kwa Kristu yali mulamu. Fena ya tuwe milimu. Tugende tukole ngabuli kofuna okatwala. Ono mufubuka ya soma na malako tulandule takabaka kena kariko. Ebye makelele tebiba byangu tia gasi nebira labio na yabi yitako. Akalimu ya nonya akalimu nekabula era ya mala yabi vako. Ya somera bwerere akola mupaka nga nebe ya soma yabi vako. Abadye bulaya nga tuba ulira okupatikana na kalimu geba kola. Bakolera be Kampala mbuba besinga na ye abasinga bwe batuka gaba masiga. Kolera bwerere sei bwerere atwala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyu mirwa kulaba bwerere. Mbalanira bwerere. Bionda bionda bia bwerere. Ensi twa jingira bwerere. Ila mwekuli uye kujiba mwerere. Balonderi yasi twagera nnyo batuwe fasi. Lukwago ne bamuyira obululu naye bannange. Michael Honey Apollo Production Joshua Love. Nsaasira abasambo gw'ensimbi bubbo tebakolera bwerere naye mu mutima tusabukirize munnange tukolera bwerere. Enesi mwetu tambulira mwetu yitira bulichi mucha muzei bwerere. Kwetu nulira frimwezi singo kutunda. Nobu imbo bu singo kutunda. Ama ulirege basinga ukusoma. Fana nyevi singo kutunda. Wali wotino echa desire luzinda. Kaba kamba kubanyumirwa bwerere. Kolera bwerere zei bwerere atwala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyu mirwa kulaba bwerere. Mbalanira bwerere. Bionda bionda bia bwerere. Ensi twa jingira bwerere. Ira weguri tujivamu bwerere. Chokola bezange zenkola nzirya. Bwerere tozinya kulako. Tubimanyi Gaddafi ya mutukako. Zei bwerere ofunira mulwa. Abasibe mu makomera yabagagabo mu kibuga Kampala. Gavumenti egabo butimba bwensi ku nnyanja bufuba byennyanja. Mukazi wattu Jennifer Musisi Betty Namboozi yewabulira wa Amama Mbabazi Tamale Mirundi Ken Luchamusi nayo banange. Gavumenti nabagivuganya seno teri ajikungula nayate tulina okukola feno okuvaawo kubanga kyekya tutonderwa kuzitukira Idi Amini dada opoteka wenkene dokita Kizza Besigye awe byamuzeyi kankomewo.